Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwiriwe neza mukanya ni ikiganiro muri sanga ariko mbibutse ko radio ijwi rya Amerika muyikurikira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22 kugera saa 2 y'ijoro usibye nyine kuri FM mukomeza kumva. Mukanya rero ni muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Muri sanga rero koko. Ejo bundi kwa gatanu, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yahaye imbabazi abafungwa 240 barimo umuyobozi w'ishyaka FDU Inkingi, Madame Victoire Ingabire Umuhoza. Ingabire yari yarakatiwe imyaka 15 n'urukiko rw'ikirenga mu mwaka w'2013. Nk'uko itangazo rya Minisiteri y'Ubutabera ribisobanura, umukuru w'igihugu yakuyeho igihe cy'igihano Ingabire yarasigaranye. Ni ukuvuga ko Ingabire yakuriweho imyaka 8 kuko yafunzwe mu mwaka w'2010. Mumbabarire, yakuriweho imyaka 7 ahubwo yaramaze imyaka 8 muri gereza. Iri tangazo risobanura kandi ko Ingabire n'abandi bose bahawe imbabazi bujuje ibyangombwa biteganywa n'itegeko rigenga imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha, ari byo kuba bamaze 2/3 by'ibihano bari barahawe, kuba baritwaye neza mu gifungo no kuba baragaragaje impamvu nyakuri zihamya ko bazabana neza n'abandi mu buzima busanzwe. Madame Ingabire yasohotse gereza ejo kwa gatandatu. Kuri we n'ishyaka yoboye, ni iki kizakurikiraho mu bya politiki? Nibyo tugiye kuganiraho n'umwe mu bamwungirije, Vice Perezida wa kabiri w'ishyaka FDU Inkingi, Bahunga Justin. Justin, urakomeye?
Uraho neza Kamirindi?
Niko, hashize ibyumweru nka 2 tuganiriye, wari ukimara gutorwa kuko mwashyizeho komite nshya, ariko icyo gihe ntabwo mwari muzi yuko president wanyu azafungurwa.
Nibyo rwose, ibyo uvuga ni ukuri.
Mu yandi magambo byarabatunguye?
Byaradutunguye.
None se ubu ngubu mwakiriye mute ko ejo yasohotse? Mbese sinzi, hari n'amashusho yasohotse yerekana asohoka muri gereza, nimba mwara yabonye nkawe ku giti cye wumvise umeze ute?
Urumva ibyishimo byarandenze nyine, nibaza se nsimbuke ndire, ariko nkibuka ko bavuga ko umugabo amarira ye agana mu nda. Ubwo rero nyine byaransaze ibyishimo koko. Arakantu uvuze keza cyane, ubu nawe warayabonye amafoto, nabyo byatangaje abantu, ni nako gahigo numva afite. Nuko abonaga afite urugwiro aseka, hano wabonye ari mu guseka atanga igipana, asa n'utanga igipana n'abandi bantu. Akaba ari ikintu nanone cyerekana uwo ari we, cyerekana uwo ari we. Aciye akandi gahigo ukwiribuka ajya mu Rwanda, nanone abantu baribazaga bati suriya muntu koko arajya hehe, agiye kwishinyiza mu kugishyira mu menyo ya rubamba. Uriya muntu koko nta kandi kantu kwishinyiza, n'abavuga ko ugomba kuba ari ibintu yahawe kugira ngo agiye gufata umwanya. Ari kubaranyirwa tutemewe, tutambe tutamenyere ubwo butwari bw'umuntu kugira ngo agenege kwitanga nubwo abazi ko azagira ibibazo. Ako gahigo rero akakabi nabonye nako kaza hariya, nuko abantu bari bategereje kuba bende afite umujinya ahekenya amenyo, ariko abonye ukuntu yavuyemo afite urwenya ameze neza. ibyo kandi bigatura ku kindi kintu narama mubajije twaravuganye
yego
arabwiye nabantu ibitati byagenze bite kugira ngo komeze uwo mutima avuga ati iyuzi icyo urwanira kandi ko urwanira ari cyo kandi ukemera kwemera n'Imana ibyo bintu bagufasha ibindi byose byo kumubiri urabyibagirwa uzi ibintu yanyuzemo ukuntu bagerageza kumukanda bageze no no kugira ngo bamubwire ko bazamuha ibintu abe kubyatekerezaga akabikomeza numva kandi gahiba ariko kwishima ariko nkaramvuga nanone ko nkwato nk'ishyaka nanone tugomba no kwizihiza ubutwari n'ubwitange bwe ariko atari we nawe wenyine n'umuryango we urabizi nawe ufite urugo ufite umuryango
yego
kugira ngo umuryango ukwemere ubyutse ngaho genda azi ko nshobora kuzakubaho nabwo ari ikintu cyoroshye
nange
twibagirwa rero twavuga ko no gushima mushimira umuryango we wemeye kugira ngo agende umuntu ufite abana twabibuze igihe gishize ufite abana bato ariko ukavuga ngo kwitangira abantu ko kwitanga rero nibwo kuntu twamba n'urugero tugomba kureberaho twese nibyo yinuva nakubwiye ni ngiye iyo numvaga mfite incitse intege nkabona nkawe n'abari abasore bandi numvaga ngo ari imbaraga
ariko rero vice perezida wa mbere waracyafunze n'abandi
naho ngaho nyine niho tuza kwivuga wenda urujijo ntuza avuga uti se ziriya mbabazi zije zite naho bavuga uti baramufunguye ariko umunsi bavuze iyo tangazo ko we bamufunguye abandi bayobozi b'ishyaka 19 babashubije mu gihome ahubwo babwira ko urubanza rwe ruzabera ahandi hantu ngo Inyanza ngaho bacira ntuza ibyaha by'impuzamahanga ubu urumva rero nyine aho ngaho nanoneho twareba ese biraganisha hehe ese n'imbabazi koko ni biki twabisobanura dute
Madame Ingabire ntabwo azakora imirimo ya politiki ukurikije amategeko y'u Rwanda avuga yuko iyo umuntu yakatiwe agafungwa byibura amezi 6 atabyemerewe buriya se bizagenda gute
bizagenda ntabwo azagomba gukora politiki kuko we ishyaka FBI ni perezida waryo na umukuyeho rero kuba gukora bya politiki ntabwo nta kindi waba ukoze ikindi navuga ni uko ikintu yabuze ntabwo ari kuba hanze kuko n'ahandi yarameze neza ari hanze mu Holandi afite n'akazi keza icyamuzanye mu Rwanda ni ugukora politiki yihe ntabwo ari ikindi asaba nibyo twese dusaba ni uko hajya ku butegetsi buri munsi yisangamo ahantu umuntu yidagadura akavuga icyo atekereza ahantu umuturage atora abantu ashaka ibyo bintu rero ntabwo ushobora kuba wamikuraho kuko nibwo buzima bwe nje cyanamujyanye impamvu yamujyanye akemera kunyura muri biriya byose aho rero ndizera ko yanabivuze asohoka yaravuze ati ndizera ko ukuvamo kwanjye kuzafungurizaho kugira ngo habe mu Kinyarwanda afungure amayira afungure abantu bavuga ibyo batekereza bakore politiki ati kandi navuga ati nzahanya bo ngabo twabonanye yakivuze n'icyo kibazo cy'abantu bacu avuga ati nibyo hanze nzakora uko nshoboye kugira ngo abantu nabo bave uretse nabo ubwabo n'abandi bantu bose bafunzwe kubera ibya politiki Diane na mama we ari abo bandi ba Mushahidi ari banitegeka bose umugambi uracyari umwe ni ukugira ngo hafungure espace ifungurwe abantu bayishyire bizane iyo nubwo adashobora kuzabihagarika
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turaganira na Bahunga Justin vice perezida wa kabiri wa FDU Inkingi ku irekurwa rya presidente wabo w'ishyaka FDU Inkingi Madame Victoire Ingabire Umuhoza kuri telefone dufite Théogène na Vincent duhere kuri Théogène vice ntabayihanganye Théogène we Théogène
Caramel
akabazo se cyangwa igitekerezo
kuri ibyo byo gufungurwa kwa bariya abantu uko ari babiri jyewe mbona ni imbabazi umukuru w'igihugu yagize za bariya abantu babaha
oya umukuru w'igihugu yababariya abantu 240,040 ubu ngubwo turi kuganiraho n'umunyapolitike Ingabire
gusa ariko je mbona bari abantu bandi ntibavugwa cyane ahubwo havugwa witwa Kizito Mihigo na Ingabire kuko nibo elemaziri remarkable
bivuga mu Kinyarwanda
nibo bantu bazwi cyane nibo bakunze kuvuga muri abo bose barekuwe
yego
ubwo ndavuga nti wenda ushobora gusanga umukuru w'igihugu yararebye asanga izo mbabazi bazikwiye kugira ngo bafungurwe hamwe n'abo ngabo ariko ntabwo bivuze tubanze twumve ko kuba barapfunguwe ntabwo bivuze ko bapfunguwe nta cyaha bakoze bari bafite ubutabera bwabagirizaga ubwo rero izo mbabazi zabayeho kugira ngo nabo bamenye ko igihugu bari bafungiye bari igihugu kiyobowe n'abantu bazima bafite umutima wa kimuntu bityo nkavuga nti izo mbabazi bahawe bakagombye kuzibyaza umusaruro bagahinduka bagakurikira umurongo igihugu kiriho hanyuma bagafatanya n'abandi banyarwanda bakubaka igihugu nyine
urakoze Theoje
yego
nari nkwise vise ni nawe utegereje vise Vincent
Oui.
Allô, Vicente. Vicente nduzi telefone ye ifite ikibazo noneho mbere yuko umushyitsi bahunga Justin agira icyo avuga ku gitekerezo cya Theogene duhamagare Eric. Eric we.
Yego.
Akabazo cyangwa se igitekerezo?
Chana shaka kupuka kwa rija liku waja waja wafungwa mkito kuri ulikula vila waneza aligofuti ukashi muruhande lumoti kuwa wanwari kuwe nishizasha nitula kenguruka aliko muruhande luhando kapati mundira ya demokrati abanwa lakukuza wafungwa waho kwa kibitia kilesofia avo kuko niwa tushaka kuwa kiligiugu hamwe twese twifuza umwe wese akazana icyo ashoboye undi akazana icyo ashoboye kugira ngo kubaka igihugu kigende mu iterambere rirama niyo kuraraba mu bihugu biteye imbere usanga abanyepolitike umwe wese kurubuka agaragaza gushyikiriza imigambi y'ibyifuzo byiwe ntabihoko ngo agende mu munyororo hajya gufunga umuntu imyaka munani abohewe ahantu nibaza yuko ari kintu cyiza kandi no kumurekura hajya wanashaka hari n'igihe wasanga ngo umucamanza mugabo hari n'igihe wasanga batanze ari umwere umugabo urumva yuko iminsi yo yari ayimaze
ye Eric
ari mu gace mpaca mvuga nti turashima turabakengurukira abayobozi biyumviye gufata icyangwa ngo bikorekera abantu bakabategurira duhamagarira n'abandi haba mu bihugu by'akarere canke mu Rwanda nyine canke Burundi ko ingano nka iriya nabo nyine kumbure bayifatira ko bagategurira abantu kandi bakemera gukorana kuko igihugu gisangira abantu n'ikigo cy'umuntu
ye Eric ndagushimiye urakoze Justin, Theogene Rona Eric urabumvise ibitekerezo byabo?
Nabumvise. Ahubwo nagira ngo nshimire Eric kuko Eric yashubije ikibazo cya Frederic.
Theogene
yakimushubije kuko aravuga ati abantu bagomba kuba igihugu hamwe yari abaje ngo nabo bemere bakurikiza urwego intuza inshingano z'igihugu abacyubake Ningiye mushuje amubwira ati kugira ngo bacyubake byakubaka bate nuko abantu bose bikira bakizana none gatanga igitekerezo cye kugira ngo bubake igihugu hamwe ahubwo anahamagarira n'ibihugu bindi kugira ngo bakore kimwe bafungure abantu bari bafunze kubera ibitekerezo byabo ikindi yavuze ni mushimira Eric nuko avuga ati ntabwo uri kumfunga byabo ko hari icyaha yakoze shobora kuba ari n'umwere ubwo rero imyambe na mbere niko ntekereza kandi ko byagirekana nuko atagomba no gufungwa ntagomba kuba yarafunzwe n'iyo myaka umunani kuko nk'uko tubyibuka mu rukiko rwa Arusha rwavuze ko leta y'u Rwanda yahohoteye Madamu Ingabire ahubwo bakaba baranasabye yuko u Rwanda rwatanga indishyi y'akababaro buri gihe yamaze mu nyururu ariko ntibyatubuza ko nkuko yabikoze ejo ashimira perezida w'u Rwanda kuko nanone ikintu nerekana gitandukanije nuko atekereza ingabe nabandi bantu abantu bavuga batazavamo bafite umujinya natukana ariko ntiyabuze kunashima akavuga ati nubwo yagomba kubera bikoze umugwa atana mufunze ariko kubera bikoze nabyo nawo burakubishima uza abanyarwanda ikintu cyo gushima ubanza tudakunda tutagikunda kugira cyane aho uvuze usabye imaze cyangwa ushimye umuntu wabona ko ari intege nkeye ariko kandi nziko gusaba imbabazi cyangwa gushima ni ibintu bikomeye cyane byerekana ubutwari akaba nako nanone bigeze gusa kubifata nabi igihe yavugaga ati niba hantu muri ya diskuru ye atavuga ati niba hari umuntu yababaje mbabarire kuko niko bigenda kuko ushobora kubabaza umuntu utabishaka niba utabishaka ugomba kumusaba imbabazi ukavuga uti niba wamwumvise nabi mbabazi na kandi gahigo mbona afite ko kugira ngo kubabarira bikanyibutsa none Mandela avuye kureba wamufunze yanatumye n'umuntu wamurindaga muri prison yakira abategetsi ubonewa ni umutima mbona w'umuntu w'umuyobozi ureba kure wibagirwa ibyabaye akagira ngo noneho yubakire arebe atari byabaye ni ikibazo ariko rero ukubakira kubyireba imbere yawe ubwo rero ya ubwo rero naho ngaho naho Eric naho Eugene we
Théogène
yavuga ati kubanye nicyo dushaka opposition nicyo dushaka kugira ngo twubakire hamwe abantu kuko bafite ibitekerezo bitandukanye babibyaza umusaruro bavuga rero uzaboneka igihe abantu bazabemera ko abandi icyo bavuga ko nibashaka ko bafite ibitekerezo u Rwanda ruzazamurwa n'abana barwo n'ibitekerezo bitandukanye niyo zaba umusaruro naho gufunga abantu no kugira ngo wiharire ibitekerezo tuzasubira inyuma ntabwo tuzatera imbere
muteze amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga turaganira ku irekurwa by'agateganyo rya Madame Ingabire Umuhoza uyobora ishyaka FDU Inkingi umushyitsi ni Bahunga Justin Vice President wa kabiri wa FDU Inkingi mbibutse ko Vice President wa mbere hamwe n'abandi bayoboke b'ishyaka FDU Inkingi bari muri gereza mu Rwanda kuri telefone dufite Louis Michel Bruce na Anastase duhere kuri Louis Michel
nakumbise Tom
uhina magambo ariko urakomeye hagataho
wana nyamye kongera kuvuga mu ndimi z'amahanga ndavuga mu kinyarwanda gitomoye
yenda gushimiye rwose uvuge rero uhina amagambo
ntabwo nzongera kandi uzabone ko nonge noneho rero bose yewe ndababaye niko nkunda kuvuga
ndabizi
ariko njye zone babaye birakabazo mfite rwose hano mu Rwanda habaye ibintu bibi ari afunga abantu ibihumbi n'ibihumbi ariko Leta y'u Rwanda yakoze ibishoboka byose ikora ku buryo yumvikanisha abantu mwakagira Imana abantu rwose imbabazi zibaho bantu barasohoka hanze amagereza amera nk'asigaye ubusa icyo ni icya mbere icya kabiri izo ni imbabazi zabaye zatanzwe na Leta y'u Rwanda icya kabiri noneho Perezida wa Repubulika yatanze imbabazi ibinyamakuru byose byavuze byaba byo mu Rwanda byaba ibinyamakuru mpuzamahanga yandibaga nivuga ndi kwezi sira mbaze utatanze koko kugitike ntabwo azihabwe n'amategeko y'u Rwanda nacyo kuko niba yazitanze yazihaye Ingabire na Kizito n'abandi ibihumbi bibiri n'abandi basigayemo itegeko rero imwemerera n'ubu mu gitondo bakumva se yahaye n'abantu imbabazi kuki abantu babikidokera bakavuga ngo imbabazi zabaye bamwe mu ngo batanabyemeye bose ndabaza uwo mutumire rwose umuvandi sira mbaze perezida wa Repubulika yatanze koko ntabatarinze
Reka twivugire abazihawe gusa abatarazihabwa reka bashyire ku ruhande nabo tuzabavuga niba zibona
abazihawe ndagomba kwezo Repubulika itegeko nshinga rimuha uburenganzira atagomba kurengwa gutya imbabazi
Louis Michel ibyo turabizi Louis Michel turabizi ko itegeko nshinga rimuha ubwo bubasha itegeko nshinga riha Perezida wa Repubulika ubwo bubasha kandi nawe nk'uko n'abakizito babivuze afite umutima wo gutanga imbabazi yego hiniraho ngaho rero hanyuma umutumirwa agira icyo avuga ku gitekerezo cyawe
Ndiyo nafite mubandi. Nuko ibinyama bose byabaye igihugu cya kitse umugongo ibinyama kuri muza amahanga n'ibyo mu Rwanda. Biravuga wenda bikavuga bikarengera. Ese ikintu kitse fika si muvugira ni kugiti cyane president. Ikintu kibi yakoze ni kiye cyatuma muvuga
Louis Michel.
Abiye gara mategeko.
Wose urabona kubivuga ari bibi.
Ndakumva.
Kubivuga urabona ari bibi urabona ari icyaha. Hiniraho ngaho urakoze igitekerezo cyawe.
Reka nyisubize. Reka umutubwirwa nyisubize. Urakoze cyane.
Yego, urakoze nawe.
Urakoze washuti.
Yego, umunsi mwiza. Yego, umunsi mwiza Louis Michel.
Yego.
Justin, Louis Michel rwamwumvise.
Ariko se ko wamushubije ndasubize iki?
Gerageza nawe ngo ndiwashaka ko wivugira.
Reka musubire n'ibyo wavuze kandi umva ari byo byo. Nta muntu yigeze asebya perezida ko yatanze umbabazi. Nta nugeze numva hari umuntu bivuga se n'umuntu wabyanditse ni ubugeni yazabikorera nabikorera nubwo bivuze yo yabikoze kuri abangaba nibwo tuvuga tukanasaba nuko nabandi nabyo turabisaba ko nabandi bose yazabikora. Ubwo rero ntuzafata igihe ntuzamenya igihe bizabera ariko nuko wavugaga reka tuvuge kuri abangaba nyine yafunguye nkaba nivugira kubinyerekeye cyane cyane kuri umutegetsi wacu umuperezida wacu perezidante wacu yafunguye akaba ariyo nishimira banavuga yuko ko yari akwiye no kubikorera n'abandi bose uretse n'abayoboke bacu n'abandi bose bafunze.
Yego, ijwi rya Amerika kuri telefone dufite Bruce
karame
igitekerezo cyangwa ikibazo?
Okay, nge igitekerezo cyanjye navuga nti nkuko bisanzwe leta y'u Rwanda ntabwo ihana umuntu yabanje kureba niba amakosa yakoze ariyo cyangwa atariyo kandi bakajya mu nkiko bakabikemura neza. Basanga hari amakosa afite bakaba bamuhana yakitwara neza agafungurwa. None rero muri ubwo buryo nyine nibwo Kizito n'uwo mudamu bafunguwe. Ubwo rero ntabwo twavuga ko ari cyakozwe gufungurwa nibyo bitwaye neza ahubwo nibaze dufatanye twubaka u Rwanda twifuza banze mu gihugu bari bari mu gihugu bitwaye neza kandi n'ubundi nabo barimo ntago perezida ari ufata icyemezo wenyine abafite n'abandi bafatanya kureba ese aba bantu bafunze bari kwitwara gute muri gereza.
Bruce, hey. Perezida ashobora gufata icyemezo ntawagishije inama kubera ku itegeko nshinga rimuha ubwo bubasha. N'uburenganzira bwe ni itegeko nshinga rwose rirasobanutse. Perezida wa Repubulika kuri iyo ngingo yo gutanga imbabazi yego birumvikana kubera ko adategeka igihugu wenyine ajya inama n'abacamanza bo mu rukiko rw'ikirenga bakamwungura inama bakamubwira icyo babitekerezaho nibyo wakifatira icyemezo ku giti cye urumva. Komeza.
Niyo mpamvu rero nanjye navuga ati nibaze twibaka u Rwanda twifuza nta kibazo n'undi wese waba ufite ingengabitekerezo mbi cyangwa ikindi kintu kibi nawo abe yareberaho avuga ati nitwari neza nanjye fungurwe nk'uko bari abitwaye neza nta kibazo nibaze turabakiriye nta kibazo ni icyo gitekerezo cyanjye naba mfite.
Wagiye kubakira?
Aya kora ko ngende kure inyamasheke ni kure kandi ndahantu mu cyaro kandi ndi no ku ishuri nta kuntu nari kujyayo. Yego, ndi ku ishuri.
Wiga hehe?
Niga ku kigo bita Groupe Saint Jean Bosco de Yove murenge wa Cyaro.
Ni secondaire.
Ni secondaire ariko twiga dutahanye nene yo mpamvu mba nakurikiye na radio. Yego.
Yego, urakoze Bruce.
Murakoze cyane.
Mbere yuko umutumirwa agira icyo avuga ku gitekerezo cya Bruce reka duhe n'ijambo na Anastase.
Karaza.
Igitekerezo cyangwa ikibazo?
Mfite igitekerezo. Njyewe ibintu perezida wacu akoze nabyishimiye cyane. Kuko gutanga imbabazi ni ibintu byiza bitewe n'imyitwarire y'umuntu. Niba umuntu wamuhannye akagerageza gukwereka ko ari umuntu mwiza tonge numva nta mpamvu yo kutamubabarira kuko aba yakoretse yuko yisubiyeho.
rero kuba yarababariye bari abantu ni ibintu byiza cyane, nge narabikunze. Uramugabo twakize tukaye tumukumbuye cyane, bada bagenda namukunze cyane ko aramufunguye. Nge namashimwe nashimira Perezida Kabila akoze ibintu bya gitwari by'ubugabo ndetse bukomeye cyane.
Ye, urakoze Anastase.
Akoze.
Ye,
turabakunda.
Ye, natwe turabakunda pe.
Yes.
Justin, aba bantu rero wabumvise nabo hari icyo wavuga ku bitekerezo byabo?
Nabi nagivuga hari wari Bruce wavuze ko ashaka ko abantu bari baje tugafatanya kugira ngo twubake u Rwanda twifuza. Sinzi niba u Rwanda iyo sura ayizi neza kandi ko iyo sura ari kumeza ubu ngubu. U Rwanda twifuza rero nibwo mubwira ko ariko tuzakora n'iyaharaniraga kugeza ubu ngubu, nacyo ishyaka ryacu riharanira mu Rwanda, aho umunyarwanda wese yisanzura akavuga ibitekerezo adatinya. Umutungo w'igihugu abantu bose bakawusangira nawe kwikanyiza bitewe naho aturuka bitewe n'ishyaka arimo. Mu Rwanda aho inzego z'umutekano zirengera buri muntu wese kandi buri muntu wese akazisangamo. Mu Rwanda aho umuntu wese aryama adatekereza ko natumva ko imbeba ikubise ku rugi ko ari umuntu uje kumufata ngo amujyane. Urwo ni u Rwanda twifuza. U Rwanda nibwo dushaka kugira ngo twubake. Rero yumve ko ari urwo niba rwashaka nawe aho ngaho rwose turi kumwe, kandi n'abo bantu bafunguwe navugira umuperezidante wacu ariko numva na Kizito ko namukurikiranaga cyane ibitekerezo bye nanjye ndanabikunda. Avuga ati munyarwanda umuntu nabi mbere yo kuba Muhutu naba umuntu, mbere yo kuba Mututsi naba umuntu, mbere yo kuba Munyanduga naba umuntu. Ibyo ni ikintu nanjye nemera kandi twemera mu ishyaka ryacu. Aho ngaho rero niba ari ibyo ngibyo u Rwanda atekereza rwose turi kumwe, kandi namwemera yuko ko na perezidante wacu Ingabire Umuhoza ari cyo ashaka. Ubwo rero aho ngaho turi kumwe. Akari kabuze rero niko hari ikibazo nuko twibazaga icyatuma aramufunze kwa ibyo yashakaga. Aho rero ndamwemera rwose kuko ibyo tuzabikora kandi nawe azajye muri uwo murongo. Naho Anastase we hari akantu yavuze yishimye, nanjye nishimiye ko yishimiye ko abantu bafunguwe. Akari wa kantu yavuze numva katari ko nkuko bisubiraho kogeza ko bisubiyeho kuri twebwe nta makosa yigeze akora. Ibintu bamurega nabwo nababwiraga ariko ko urukiko rwa Arusha rwasanze ko ibyo bintu ko bamurenganije, ahubwo twari twandika intuza bavuka bibanditse niba bamusaba yuko bamufungura. Uba ntuza urukiko Pawuli ntuza inteko ishinga amategeko y'Uburayi yari yasobanuye nayo ko uru rubanza rutagenze neza bari bakwiye kumurekura. Aho ngaho rero ntabwo ari ukwisubiraho, ahubwo ni uko we bamurenganije. ariko ntibuze ko nkuko navugaga nubwo atagomba gufungwa, kuba perezida yatekereje kugira ngo bamufungure ko ari ikintu cyiza twagishima. Nkuko navugira ko gushima ikintu ntabwo ari ukubera yuko wenda yarenganye, ko yabitekereje akabikora numva ari igikorwa umuntu yashima. Kandi tukaba tuzi ntatekereza ariko ko noneho azamwemerera zatwe kuko ni perezida w'ishyaka ryacu ko ibibazo byakomeza gukora akazi ke ko kugira ngo ateze imbere ibitekerezo, atange umushinga, yerekane umushinga ku baturage na ntuza mushinga ku baturage. Yumva ukuntu u Rwanda rwategekwa ari ishyaka ryacu rigiye ku butegetsi. Ubwo nk'uko ubizi ahandi ntinahangaho ndi mu Bwongereza na opposition yitwa ishyaka rya Dosa Majesty y'intuza y'umwamikazi, kuko akazi kacu akazi ka opposition ni ukugira ngo kerekane ahantu abari ku butegetsi bari mu guteshuka ku byemerera abaturage. Igihe bidahari rero ni ikibazo gikomeye cyane. Hagiye rero tuzakomeza kubirwanira yuko ko bemera ku bitekerezo bitandukanye bihurizwa hamwe noneho tukubaka igihugu twifuza. Nasobanuye igihe nasubizaga Bruce. Murakoze.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mbibutse inshuti z'ijwi rya Amerika ko tuganira na Bahunga Justin, vice president wa kabiri wa FDU Inkingi. Turaganira ku irekurwa rya president w'ishyaka FDU Inkingi, Madame Victoire Ingabire Umuhoza, yasohotse muri gereza ejo kuwa gatandatu. Perezida wa Repubulika yamukuriyeho imyaka irindwi yarashigaje muri gereza, kubera ko Madame Ingabire yari yarafunzwe, yari yarakatiwe n'urukiko rw'ikirenga imyaka 15, ariko yari yarafunzwe mu 2013. Ubu rero Madame Ingabire ariwe I Kigali. Ndibwira yuko mwakurikiye amakuru y'ijwi rya Amerika, kuko umunyamakuru wacu Eric Bagirubusa yarabikurikiye abibagezaho. Iri rekurwa rya Madame Ingabire ni imbabazi za Perezida wa Repubulika akurikije nyine amategeko. Amategeko arimo yuko uyo umuntu amaze 2/3 by'ibihano muri gereza, ariko yaritwaye neza kandi agaragaza yuko azabana neza n'abandi nyine mu gihe azabasubiye mu buzima busanzwe, ni bimwe ni zimwe mu mpamvu zituma umukuru w'igihugu ashobora guha imbabazi umuntu. Mbibutse kandi nanone ko izi mbabazi Madame Ingabire yasohotsemo nazo zireba abantu abafungwa 240. Kuri telefone dufite Samuel. Samuel we? Samuel? Samuel uko numva ahubwo asa n'uri mu mvura watavuga? Samuel ntabwo ari kuvuga, noneho duhamagare Eric, ariko ntabwo ari Eric wa mbere, n'undi wundi bitiranwa. Eric we?
Allo?
Oui Eric.
Namahoro.
Namahoro. Uri Burundi?
Ego. Ndi Burundi.
Icyumviro cyangwa se ikibazo?
Naga ntanga icyumviro kandi ishima shimbya na mapeta u Rwanda ukuntu yarabigenjeje, ndashimye cyane.
Mhm.
Ndashimye uko yayumviriye kurekura ubunyamya politike badahuje byumviro, kandi na kizitumihigo ko ndagereshe ari kuba amurekuye. Birekanye neza yuko ko mu Rwanda ko demokrasi ihari, nubwo benshi bagenda babinenga bavye kesha byage byacha mu binyamakuru, mu itangazamakuru bitandukanye, bavye ukuntu yavuye mu Bwongereza bien sûr aje kuja kuvuga ku rwego rwa politike.
Oya, yavuye mu Buholandi. Yani mu Buholandi yavuye.
Ah, okay, mu Buholandi. Araza aje kuvuga politike, aje mu gihugu cyo cy'amavukiro, ariko ivyiwe byageze
kuko
yaciye ahura n'ingorane zidasanzwe
nka Eric we. Eric.
Allo.
Umbabarire nguciyemo, dushobora kuza kugusubiza ijambo kubera ko abamfasha bambwiye yuko tugize amahirwe yo kubona Madame Ingabire Victoire kuri telefone. Umbabarire duhite tumuha ijambo, dushobora kuza kukugaruka. Urakoze.
Ego, murakoze, ndarindiye.
Reka mbabwire baba bakugumishijeho. Ndababwiye bakugumisheho, hanyuma uze gukomeza icyiyumviro cyawe Eric we. Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, nk'uko maze kubibwira Eric, ariko namwe murabikurikira. Madame Ingabire Victoire turi kumwe. Madame Ingabire
Karame,
urakomeye?
Muraho murakomeye.
Urumva umeze ute?
Meze neza, ndimo ndahumeka umwuka w'ikirere wa Kigali, nta nkuta zinkikije.
Wabonye Kigali itarahindutse se?
Sisi yarahindutse cyane, nibyo yarahindutse
mu myaka 8 birumvikana.
Mm.
Ubuse wari wabyumva neza, wari wumva koko warasohotse muri izo nkuta nkuko warumaze kubivuga?
Ndabyumva cyane kuko ahantu narindi nari mfite utarurerure, ikintu narebaga ni ikirere cyo hejuru gusa, nta kindi kintu nashoboraga kubona usibye ikirere cyo hejuru. Ubu rero ndimo kureba nkabona, ndimo ndabona inzu hakurya, nkabona iki cyatsi, nkabona iki, hanyuma ubwo ngahita numva nyine ko nta za nkuta zigihari. Iyo usohotsemo byo uhita ubyumva, aho narindi usohotse uhita ubyumva ko wavuyemo rwose, iyo nta rukuta ukibona imbere yawe rugukingiriza ku buryo ntacyo na kimwe ubona.
Ejo rero wasohotse muri gereza, ijoro rya mbere ryawe uri widegembya rya kubereye gute wasinziriye neza
nasinziriye neza kwera ko ijuro ribanziriza ntabwo nasinziriye namenye ko nafunguwe mwe mijoro nyine ryo kuwa gatano mu masaha sita z'ijoro ubwo nyine gusinzira birana nasi nongera kuryama sumvikana hanyuma nzinduka njya muri formalite zindi zo kugira ngo nsohoke ubwo rero urumva nari naniwe yakongeza n'umbanza nsanga abarwanashyaka benshi bitakabaje kutwakira ndetse n'abo mu yandi mashyaka nka Maitre nka Ganda na n'uwo muri PDP Imanzi Kayumba ubwo rero n'abandi bashaka benshi n'inshuti nkanirwe gara bumva rero nahita abantu benshi cyane ubwo bwuzu banyakiranye abo bantu byatumye nanone n'umunaniro mwibagirwa ita numva ngo ngarutse mu bantu koko
Madame Ingabire Victoire nagira ngo kwari ukugusuhuza urakoze cyane reka nawe tuzagushakira undi mwanya kubera ko nibwira yuko ubu ngubu ugifite abashyitsi ugifite abantu bakwakira reka mbe nkuretse hanyuma uzadushakira undi mwanya ndabigusabye
okay oya nta kibazo ubwo muri iminsi ndaboneka tuzavugana
ye urakoze cyane rero umunsi mwiza
hamwe n'abateze amatwi bose nabo bose mbifurije umunsi mwiza n'amahirwe menshi mu buzima
urakoze rwose muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika uwo rero ni Madame Ingabire Umuhoza Victoire twarimo tuvugana yasohotse muri gereza ejo yaramaze imyaka 8 muri gereza Perezida wa Repubulika yamukuriyeho indi myaka 7 yarashigaje muri gereza yaje kuri iyi radio turimo tuvugana na Eric ndibwira ko Eric agihari Eric uracyahari
Ego ndi ku murongo.
Wamwumvise Madame Ingabire?
Namwumvirije.
Banda nyerere cyumviro cyawe.
Okay, naringeze kumubwira yuko kubona yagize Imana nyakubahwa Paul Kagame akamurekura. Nizere yuko atazocagarikira ngaho urwa gwa politiki, ahubwo agiye kurukomeza gusuma kugira ngo abanyarwanda baramurindiriye igishaka zobazanira gisumba ico Paul Kagame yabakoreye kuko ajya muri politike generation zirakurakuranwa nawe azaniye bishaka abanyarwanda nagira ingufu abonaho yarari bimuhe icigwa akore gusumba kugira ngo yereke abanyarwanda nawe ico yarabazaniye ko kitaciye gitakanywe isigare mu buroko ubure hageze hagiye gukora akora n'inguvu nyinshi cyane yereka abanyarwanda icyo yaje abazaniye bakuriye hanze nubwo ishyaka ryiwe ntihenze umenga ntiriremererwa kuko kumugaragara
yego Eric
nagire wi
yego hina ijambo ryawe duhe ni dusubirane Samuel kubera ko bambwiye ko yagarutse
yego
anzura
nakomereza aho nyine yarageze kugira ngo akure abanyarwanda mu byo baramuteze ko abibereke amanda basaba ikintu kimwe rafapase mwace mpumbepfo ntumvirije ibyo mutamagwasa yanyishuye ndibaza ubunya ndaza kumva ku mantere za Ingabire ko ngendeza kubaza imeze ko mwace mpumbepfo
ntabwo nsobanukiwe neza urashaka kuvuga
rafapaza kukiganiro cha gwasa bache bangu pira kwa sinasuye kumviriza inyishu ya nyishu ya kujone na mwaba jiji
kwa
hundu unyo pe wada miriki nabu tukiumva tukuresha manu zenya tunatesha jakuma Facebook
Madame Ingabire we ya suhuzaga gusa abumvijwi rya Amerika ntabwo we agaruka ku murongo umutumirwa ni Bahunga Justin Vice President wa kabiri wari uriya mugambwe wa Madame Ingabire ubwo rero ibyo byagatorwasa sinzi ukuntu wazabibona cyangwa se wazasubira kuri Facebook ukakishaka icyo kiganiro kiriho ndagushimiye Eric noneho duhi ijambo na Samuel kugira ngo Justin Bahunga ababwirire rimwe agira icyo avuga ku bitekerezo byabo kuko ndumva ari ibitekerezo akenshi abantu bari gutanga Samuel
komera mutama mwiriwe neza mwaramutse neza muri Amerika
yego twaramutse neza nawe wiriwe neza
nake tumeze neza ibujumbura kandi kambe kuburanda kuvuga ko nka nkaba gene beshi bakurikirana politiki ya Afrika ko twara kinezere cyane ko sinde kugwa cha itwara ingabire hamwe na Kizito twara nezerewe tumaze kubibona bitangura kuvugwa n'ibintu bya kinezere cyane twari tubona ko abategetsi ba Afrika bahaye batahura ko kutavuga rumwe n'umuntu atari icyaha ahubwo ngo butandukane bw'ibyumviro by'abantu batandukanye aribyo byubaka igihugu cyacu cyo muri Afurika bwa mbere bwo nabanza kuguca nsaba uwo mutumirwa mwavuze yungirije ubugira kabiri bitwara ingabire ko boca noneho baca mu mategeko bakabanza bagaca mu nzira zisabwe kugira ngo ujya uwo mugambwe wabo FPI inkingi wemezwe n'amategeko noneho bakore bizi n'amategeko nasubire kwirukaho.
Samuel urakoze.
Ariko nabwo nari bwamare sinzi ko antizi nibura imisegonda 30 igira amaririze
ngaho ndayiguhaye ndayaguhaye amasegonda.
Sawa wama ubu mugira kabiri nagira cyo nkomeza ujya Diane Rwigara nawe yasigaye mu ibohero nawe akomeze kwihangana kuko mbona umenga nawe nyene icapfunze itwara ingabire nicyo capfunze Diane Rwigara ko nawe ko n'abazotsinda kujya Mandela yatsinze ama bikwa ningabire ko avuye yo ntibagira abo yafite yo imfungwa za politiki azobandanya basuhuza kandi ntazoca kugira ubwoba ngo aca azaranuma canke agirende azarabe azokwame aharanira agateka na cane cane k'abakenyezi kuko ashobora kuzoba imboneza muri Afrika ndamwifuriza ko na cane cane muri kazoza zosha twara ca gikombe kagashimwe baho umuntu kamwe bitwa akabuze mu gifaransa ariko ni kimwe nica gembo baho umuntu mu bintu bitanu na cyane cyane nk'umuntu aba yarahaniye amahoro nawe baze bakamuha
urashaka kuvuga Prix Nobel
Prix Nobel
none se Samuel hita wandikira komite Nobel uyibwire uti hari umuntu witwa Madame Ingabire aragakwiye ko gashimwe abandikire
nuko tubona ibintu byo kwisi byose bimeze kimwe nayo bahaye bayinenga ko usange ihengama mugabo ndibaza ko n'icyifuzo cyanjye muri kazoza ryabandanye ukwari ndabona kumenga aracafite ingufu n'umwanya wo gukorera igihugu kiwe cy'u Rwanda no gukorera Afurika hari aho nkumbure nawe ayo mahirwe azomushika ko jenda byiteye cyane.
Ye Samuel urakoze
nawe muragize neza cyane ku mica
ye muteza amatwi radiyo Ijwi rya Amerika Justin ntabwo hoshyize ku ruhande cyane nibanda ku kubahamagara ariko ndibwira yuko na presidente wanyu wamwumvise ku radio
no wagize neza cyane rwose ndagushimye nanjye mfite ntabwo kenshi cyane ngo bongereho ni rwose biranshimishije ubwo rero ari ikintu ngo natangirira kwari wabu ntuzo hari nerike nyamuni wabuze kare mwavuga ati demokarasi irahari mu Rwanda ubwo nagira ngo mwibutse koko ikibazo dufite nuko iyo demokarasi idahari nyine namwibutsa aya amategeko amwe namwibutsa nk'aya tegeko 63 mu gihe atabo gihana risa nk'aho umuntu uvuze ibiro atandukanye na leta kandi abantu bafunzwe ko ngo we abakwiza ibihuha yo kugira ngo bihamagarire abaturage kugira ngo bange ubutegetsi uzi ko n'uriya mubyeyi Adeline babimurega kuba birega n'uriya mukobwa we Diane
uravuga bari abo mu muryango wa Rwigara
rero icyo kintu kizaba gihayiri muna washaka kuvuga ibitandukanye n'ibya leta njye ntabwo bavuga ko ari demokarasi unagira ngo mubwire ko icyo ari ikintu cyagombaga gutekerezwaho kikavanwaho kugira ngo kuko habe demokarasi hanyuma aho ubona itegeko 151 naryo rivuga ko iyo uvuze nabi leta uri hanze baba ngo uri mu guha isura mbi igihugu ko nabyo hari itegeko ribihana ikindi naryo kigasubiza na kiriya cy'umuvandimwe Samuel rwose namushimye cyane namushimye kuko yamwifurije ingabire byiza kandi anavuga ati ahubwo arakwiye kubona igikombe cha Nobel Prix Nobel nabimushimiye cyane kandi nkuko wakoze urangira gushimire ko azabwiye n'abasore bamukigikiye ko babikora nkaba nishimiye ko avuga ko koko abajene bafite icyo gitekerezo cy'uko ko muri Afurika abategetsi bagomba kubona ko abantu batavuga ibihuye n'ibyabo ko abatari ukubera ko bamwe ubutegetsi ariko kubera ko haribo nabo bari gushaka kubakira igihugu kubaka igihugu akayini yavuze kugira ngo amusubize nubwo Ingabire adahari nuko avuga ati yazibuke abo yasize inyuma kandi koko yanabikoze agisohoka harimo na Diane Rwiganishimiye nuko yabibonye kubona Anne Rwigana mu bantu bagiye kumwakira ko yarahari yabivuze Victoire nyine akaba ari ikintu cyiza cyane cyerekana koko ubwo bufatanye kandi koko ari twebwe n'ibyo dukora byose n'ibyo twandika azarebe nanjye mwemere nanone iteka ryose bose tubavuga uwo muryango warenganijwe wa Diane Rwigara nawe uko tuvuga buri gihe aho rero avuga tuzagi imbaraga azazishyiramo koko kandi koko birahari biri muri programu yacu nubwo navuga ni perezida w'ishyaka iryo shyaka rero icyo dushaka nyine ni ukuyavuga demokarasi ize mu Rwanda n'ahandi hose muri Afurika twese tuva inda imwe yavuga turuka i Burundi kuko iyo amahoro atari mu Burundi no mu Rwanda ntabahari niyo atari muri Congo ntabwo abahari amahoro azasagamba rero igihe twese hamwe tuzaba dufite amahoro iwacu umuryango murima irimo ufite umurima warahinze undi muturanye akaba hari utahinze akaba yamo imbeba ziterana iwawe reka rero dufatanye kuko nabimusabye cyane ko ari kumwe n'abajene rega na madame Ingabire nawe ntuzanewe ni umusore ikindi yavuze gikomeye cyane aravuga atazerekane muzari wavuze ati azatuma agomba kuba ari ariko abivuze azerekane icyo arusha ubutegetsi bwari buhari nicyo dushaka koko ntabwo abantu bazabimenya igihe utemera ko abantu bashobora kugenda bakabwira abaturage bakabasanga aho bari bakabereka porogaramu bafite ibyo bazageraho ibyo bashobora kugeraho ni mpamvu bavuga ko bazabigeraho iyo tuvuga ngo bafungure urubuga rwa politiki nibyo tuba dushaka leta iriho yemere yuko uwo ari we wese agira uburenganzira bwo kugera ku baturage akabwira porogaramu ye noneho abaturage akaba azihitiramo atari ukugira ngo kubera kuri leta ko nicyo navugaga ku icyawe kivuzwe ari cyo cyo utavuze nkabyo ko bari munyacyaha ndumva
yego hari akantu Samuel nawe yavuze ati noneho rero ni mukora uko mushoboye ishyaka we n'umurundi yavuze umugambwe ariko ni kimwe ati noneho ryandikwe mu mategeko
ugize neza cyane kunyibutsa kamirindi aho nagira ngo koko mwibutse ko ajya mu Rwanda ikintu yakoze cya mbere yashatse kugira ngo aryandikishe kubera ko ubutegetsi aravuga ati iriho baramwangira ahubwo yagiye kuri komine ngo mwibutse nabyo bamubwiye ngo aze gufata impapuro ahageze ahubwo basanga bateguye insoresore ziramwirukanka ntabwo zimwambura n'isakoshi n'ibyangombwa bye ntabwo tutabishatse kandi ibyasabaga byose kugira ngo abone abantu muri za prefecture muri za district zose cyangwa za province yabishoboye yasabye niho bigomba kubera ababimunanije ababyanze ntabwo ari we yanyuze mu mategeko byose ni uko ubutegetsi bwanze uko bishoboka ntabwo ari twe yabisaba rero ahubwo twiza adufashe kugira ngo dusabe leta noneho yemere itureke dushyireho ishyaka ryacu dutangiye gukora naho ubundi rwose ndamubwira yuko ko icyo kibazo atari twebwe twagiteye ahubwo ari ubutegetsi bwanze yuko iri jaga ryandikwa kandi kujuje ibyangombwa byose twabikurikije ibyangombwa byose kugira ngo bishoboke urakoze kunyibutsa kamirindi
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda Bahunga Justin Vice President wa kabiri wa FDU Inkingi presidente wayo Madame Ingabire Victoire Umuhoza yarayasohotse muri gereza mwamwumvise mu kanya gatoya gashize hano kuri iyi radio kuri telefone dufite Jean-Luc na Frank tubanzirize kuri Jean-Luc Frank abi yihanganye gato Jean-Luc
ndabumva
yego
allo
ye
ndabumva
igitekerezo cyawe
ego twagiye tujyohegwe ko tumutse hafunguwe nakaya muneza cyane kuko biratujyohera kwezi demokarasi mu Rwanda ndetse twatwibaza ati ndebwo bazongemera yuko umugambwe yakomeza awuyobora
Ye, niko akabazo warufite?
Yego, nse kibazo narifite mu kitubariza mu kazi watubwiye.
Umutumirwa arahita agusubiza. Urakoze.
Yego.
Ye, noneho duhe n'ijambo na Jean nako na Frank maze umutumirwa ababwirire rimwe. Frank we.
Yego.
Uvuga cyane. Yego.
Uva, ibyanze kandahumva.
Ye, ikibazo cyangwa igitekerezo?
Yego, igitekerezo cyane cyane nakara kubaza none se. Aro.
Yego, komeza.
Kuba mureshi yagiye kubanda ni imirimo ya politike cyane.
Ye, urakoze cyane Frank we. Ye. Bahunga we. Bahunga.
Kagira Imana ndakumva Thomas.
Telefone zabo zavugaga nabi ariko rero mu magambo make n'utubazo tworoheje. Jean-Luc yabajije atese ati madame Ingabire azakomeza kuyobora ishyaka hanyuma na Frank aravuga ati ese azabandanya no kuvuga azakomeza imirimo ye ya politiki birajyana
birajyana nibyo koko ikintu igisubizo ni kiragaragara cyane nuko yafunzwe ari presidente wa ishyaka ryitwa FD Inkingi twagiye muri kongere iyo mu kwezi kwa cyenda ubwo turacyari muri uku kwezi gutariki ya 23 twongeye kwemeza muri kongere n'iryo rwani iyo hejuru y'ishyaka ko perezida wa FD Inkingi ari madamu bwitwara Ingabire Umuhoza
ubwo rero azakomeza kuyobora ishyaka
niwe mukuru w'ishyaka niwe mukuru w'ishyaka iryo shyaka riracyariho rirakora rifite programme politique yaryo rifite projet igomba ishaka kugira ngo uzageze ku Banyarwanda urumva rero nk'umukuru w'ishyaka ntabwo nawe ufite ishyaka ngo ntabwo uzakora politiki kandi nasobanuye kare u Rwanda dushaka izo u Rwanda dushaka igihe nasubizaga banyagomakana tuvuga ngo Michel Eric nanone mubwije u Rwanda dushaka aho ngaho rero ntabwo wamubuza gukorera ishyaka abereye perezida kandi ishyaka ryose tuzi nagira ngo n'abantu babimenye ishyaka rijyaho kugira ngo kuba ufite ukuntu ubona igihugu kigomba kugenda babudiye kugira ngo bishobore nzasaba abadabyereka abaturage nibanshima banshinge kugira ngo uzabageze kuri iyo porogaramu ntekereza ubwo rero niyo ntuza niyo ntigano tugifite duvuze ko dufite ibitekerezo aturi ku isonga y'ukuntu u Rwanda rwatera imbere kurusha uko rutera imbere ubumeze ubu ngubu na porogaramu dufite ubaho umunyarwanda yishyira akizana yisanga umunyarwanda ari umunye tuteba ko umunyarwanda ari umunyarwanda mbere ko umuntu cyangwa umututsi cyangwa arakarere kanaka aho gushyiraho inzego zaho buri muturanyarwanda wese yumva aziyumvamo zimushakira amahoro n'ituze anashobora guhinga imyaka ye ntabuzwe ibye ntibamarandira imyaka cyangwa bamucuze utwe urwo n'u Rwanda dushaka niyo porodugira ngo twereke Abanyarwanda iyo leta n'ibiriho niba bumva koko bakora ibintu by'ibitangaza nibatureke noneho twereke natwe abaturage ibyo dushobora gukora Ingabire aturi imbere cyo utabigira kandi ko nk'uko navuga yavuze ati se azakomeza kumunuza mutegetsi wanyu namwerete ku bintu afite umutwari bwe ubushishozi bwe ukwitanga kwe n'ukuntu ashobora kubabarira n'ukuntu ashobora kwicisha bugufu n'ukuntu yemera akabara kubera kwiyemera abandi bantu niwe muyobozi numva watugeza ku rundi rwego u Rwanda rushaka isura u Rwanda rwifuza abantu bose bazavuga bati u Rwanda ni ruriya umunyarwanda wifuza akavuga ati yewe imana koko isigaye yaragarutse ikagira ara mu Rwanda ngo sinzi niba ikihaza niba hari ugomba kwiza kuhasura u Rwanda igerwa ahandi tahira u Rwanda
ye ariko rero Justin nyamara hari akantu nifuza rwose ko usobanura neza kuko amategeko azamuhambira azamubangamira azamubambira ntabwo ashobora no gutegeka ishyaka mu rwego rw'amategeko kandi yarakatiwe muzabigenza mute kugira ngo aho hantu ako kantu mugahandure
oya nibyo koko icyubuze nibyo navugaga ko ubwo bamufunguye aramategeko ari yataza atarahinduka koko azaba ikibazo kandi iyo bavuze nyine ngo zifata neza ngo makwifata neza wifata neza nta wamenya icyo bashaka kuvuga niyo mpamvu aya mategeko nakubwiraga babafungiye nabyo ngo babarigaga yuko ko ngo uyivuze ibintu bidahuye n'ibya leta ngo uba uri mu gusebya ubutegetsi cyangwa wangisha ubutegetsi abaturage ibintu uzakora ku buryo ibyo bintu bihinduka kandi ibyo twakoze kugeza ubu ngubu iyo tuvuga ntuza kugira urubuga rwa politiki ntibwo bigomba kugenda ibyo nabyo ubutegetsi buriho kugira ngo niko abenshi byinshi cyane ko bavuga kugira ngo bikize abantu ushyiraho ayo mategeko amategeko akorwa n'abantu aya mategeko rero tugomba gusaba ko ahinduka kugira ngo buri muntu wese yanyuza intuze uburenganzira bwe bwo kwishyira akizana mu Rwanda rwe bishoboke ariko nk'uko wabivugaga ni ikibazo tugomba gukurikirana tugakomeza kuko urugamba ruracyakomeza kugira ngo ashobore nanone koko gukora icyamujyanye icyo yafungiwe kandi agitekereza ko yageza ku Banyarwanda mu Rwanda rufite iyo sura dushaka
hari akabazo nifuza ko hari icyo ugira icyo wavugaho hari abavuga ngo Perezida w'u Rwanda yarekuye Madame Ingabire ndetse na Kizito Mihigo ngo kubera ko yifuza ashaka isura nziza izahesha u Rwanda umwanya wo kuyobora francophonie wowe urabitekerezaho iki kuri umunyapolitiki
birashoboka koko ntabwo ari cyo cyonyine iyo mbitekereje nanjye bugize neza kamirindi ntekereza yuko biriya byose kubikora ntabwo ari bipfa kwizana kuko irebye n'ibintu nk'ibyo birekire francophonie uriya mwanya bashaka bavuga yuko ko ibintu birimo kuvugwa ko adatagombye kugira ngo uriya mwanya bawubone nuko ntuza mu ntegano enye z'uriya muryango harimo kubahiriza ikiremwa muntu no gushishikariza ibindi bihugu ntuza kubahiriza ikiremwa muntu ikindi ni ugushaka amahoro aho rero hari abantu bahoze abaminisitiri bane bo mu Bufaransa banditse ibaruwa bavuga ko u Rwanda atari rukwiye gufata uwo mwanya kubera izo mpamvu aho ni ikibazo icya kabiri nakongeyeho n'akandi kantu ndumva rero kugira ngo amatora azashoboke mu gihe gitaha bigomba kwerekana akantu wavuga uti yatangiye noneho rwose bya ntabwo bihari ariko dore kandi niwe yatangiye dore ibyo Jesse yatangiye gukora ibyo ngibyo ntabwo byantangaza ko icyo kiri muri gahunda ariko hari n'ibindi bishaka kugira ngo ntekereza nabikubwira hari n'uko nabwiraga ruriya rukiko rwa Afurika bavuze yuko uriya mudamu yarenganye niba arenganye rero anasaba basaba n'uko abantuza ko bamufungura ariko bavuze ko bagomba kubyikorera urumva rero perezida Kagame ubu niwe perezida umwe bwa Afurika kugira ngo rero udakurikiza amategeko y'umuryango ushinzwe kandi kugira ngo bagushinzwe uzavugurure nabyo ni ikibazo gikomeye cyane ikindi kandi nk'uko wabyumvise hari n'abantu bariya bihugu biriya nk'Amerika Ubwongereza bamuha amafaranga menshi cyane nabo bafite ikibazo buri gihe bakora raporo bavuga koko hari ibyo byo gukandamiza ikiremwa muntu bihari kandi mu nshingano muri za koro bakorana makorana iteka ryose amasezerano magirana ku byerekeye ubufatanye mu bukungu handitsemo yuko hari ntuza koro ya Kotonu ibivuga koko igihugu kigomba kwerekana ko kiri mu kubahiriza ikiremwa muntu kandi ko harimo demokarasi
reka duhinire ahangaha Justin reka duhinire ahangaha ararekwa ntashira ndibwira yuko Justin Bahungaro twaganiraga ni vice president wa kabiri w'ishyaka FDU inkingi mbibutse ko president w'iri shyaka Madame Victoire Ingabire Umuhoza yarayasohotse muri gereza amazemo imyaka 8 president wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame akaba yaramukuriyeho icyari gisigaye mu bihano bye no kuvuga imyaka 7 ndabashimiye cyane murakarama mukomeze muryoherwe na radio yanyu Ijwi rya Amerika.